ufite impungenge ariko tugomba no kugendera ku mategeko. Amategeko y'u Rwanda avuga ko iyo urenganijwe na department imwe ya leta utakambira iyo iri hejuru, noneho mu minsi 3 wabona utabonye igisubizo ukabona kubijyana mu rukiko. Kugera ubu rero icyo twakoze twaranditse kwandikira umujyi wa Kigali, kuko niwukuriye iriya komisiyo ya district, tubabwira impungenge zacu n'ukuntu tubona baribeshye mu gufata iya cyemezo, tubasaba yuko baturenganura. Ntacyo dushobora gukora iyo minsi 30 itashize.
Muravuga ko bibeshye ku buhe buryo iyi komisiyo ishinzwe gucunga imitungo itagira bene yo mu Rwanda yafashe iyi UTC, muravuga ko bibeshye mwe muri mu Rwanda?
Baribeshye, kuko itegeko bagenderaho ryo kuvuga ngo bagomba kumanajinga ibintu by'abantu badahari cyangwa bitagira bene byo. UTC ifite bene yo, ifite ubuzima gatozi, ifite management. N'ikimenyetso nuko niyo komisiyo yandika yandikira iyo management. Ahantu rero na gatoya bashobora gushyira UTC muri lisite y'ibintu bidafite bemeyo, ntabwo tuzi aho babihereye.
Nshingiye kuri izo mpamvu umuvuze bwa nyuma bwa Narujigiro, mugira muti UTC ifite ubuzima gatozi, UTC ifite ubuyobozi, umuntu yakwibaza ati ese ubundi kibazo kirihe? None se hari impamvu iyi komisiyo yaba yarandikiye ubuyobozi bwa UTC ibumenyesha ko igiye gucunga umutungo w'iyi sosiyete UTC?
Ni ukuri ntabwo nshobora kugenya nanjye na gatoya. Nibiriya umuntu ashobora kubona ihene akayita intama, ayisha intama wavuga ngo umuntu yabitewe n'iki? Kugera ubu nta hantu na hamwe bazanye ikintu bavuga bati hari ibintu UTC yagombaga gukora ntiyabikora, none ntigira abayikoresha turayifashe. Nanjye byabaye nko kurota, ntabwo numva abantu babikuye.
Byabaye nko kurota ariko mu minsi yashize n'ubusanzwe hari amakuru yandi yagaragaje ko hari amakonti yo muri banki yanyu yafashwe, byaba biri kumwe?
Oya, ntabwo biri kumwe, kuko niho nkubwira yuko niyo jyewe naba mfite ibyo bankurikiranaho. Bankurikira ku giti cyanjye, bagashobora gukurikira shares mfite muri UTC, ariko ntabwo bagenda ngo bafate UTC. Amakonti yanjye nibyo barayafunze, ariko ngire ngo niba ukurikira amakuru aba hariya, si ubwa mbere wumva yuko mfite wenda ibintu ntumvikanaho n'ubutegetsi bwa hariya, ku buryo bw'uko uhereye no ku cyabaye cyo kuvuga ngo banyambuye pasiporo nk'umunyarwanda. Kubera iki ngo bambuze gusubira i Rwanda? Icyo kintu we ubona hari ahantu gishingiye? Ni kimwe rero na kiriya cyo kuvuga ngo bafunze amakonti yanjye ngo kubera ko ngo hari investigation criminelle. Iyo investigation criminelle sinzi yariyo, ntibigeze bampamagara, ntacyo bamenyesheje. Niyo banampamagara ngo mbure wenda nari kohereza n'umwavoka wanjye, cyangwa bakanambwira na subject iyo investigation criminelle.
Icyizere se mufite, muragira muti mufitanye ikibazo gisa nkaho cyihariye n'ubutegetsi, icyizere mufite yuko uburenganzira bwanyu kuri ikigo cy'ubucuruzi UTC muzabusubizwa ni ikihe?
Nibwira yuko iyo umuntu yibeshye, hari ukuntu wenda abantu bashobora kumugira inama, bashobora kumwibutsa agahindura, nicyo cyizere mfite. Ikindi cya kabiri, ntabwo biriya bintu biherera mu Rwanda. Ubu muri iyi minsi urabizi, nta muntu ushobora kwamburwa uburenganzira bwe ngo abure ahantu atakambira. Niba i Rwanda batandenganiye, ubwo nzashaka ahandi hashobora kundenganura kandi nzahabona.
Ndabashimiye cyane Bwana Tibe Rujigiro kuri iyo sobanuro muduhaye.
Murakoze Karekezi.